그래서 단어가 나고 그랬거든요.
Blog Talk Radio.
Bakunzi ba radio iteme nongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze mu biganiro bya radio iteme nitureshimye Jean Paul mu kiganiro igihe ni iki hari hashize igihe kinini tutari kumwe tutanagaragara mu biganiro byacu ariko muri aka kanya ikiganiro cyacu kigiye ni iki kuri itariki ya gatatu z'ukwezi kwa munane mwaka 2021 kiratangiye ni mu kanya rero nkababwira ingingo z'ingenzi tugiye kuganira. Nongere mbaha ikaze bakunzi ba radio iteme ndetse bakunzi b'ikiganiro gihe ni iki by'umwihariko reka nakire mugenzi wanjye Ashire Kamana turi buze kuba turi kumwe muri iki kiganiro niba mufite muri studio mbere yuko nza kubabwira ingingo z'ingenzi turi buze kuganira Ashire Kamana niba unyumva reka ngusuhuze kandi nguhe ikaze muri iki kiganiro cyawe.
Komera cyane Jean Paul urakoze kumpa ikaze mu kiganiro reka nanjye nguhe ikaze kandi nkubwire nti karibu nibyo koko wari ubivuze mu kanya ko wari umaze igihe utaboneka ariko ndibwira ko abakunzi ba radio iteme by'umwihariko abakunzi bawe baza kwishima cyangwa se bagiye kwishima kongera kukumva ubwo rero mboneyeho no gusuhuza abakunzi ba radio iteme n'abanyarwanda bose muri rusange.
Urakoze cyane Ashire abakunzi uko dufite abakunzi nako dufite n'abanzi hari bamwe bavugaga bati yaba yaheraga iyo yagiye abo nabo nuko bwira ko ibyifuzo byabo bitakunze noneho bagende biyahure abakunzi bo rero bo twongeye mu kugaruka mu biganiro byacu hamwe kandi nizera ko tuzagira ibiganiro byiza nk'uko bisanzwe uyu munsi rero by'ibanze cyangwa se by'umwihariko nagira ngo mbanze menyeshe abakunzi bacu ku biganiro byacu cyangwa se byanjye cyangwa nayoboraga byo tubisubukuye nk'uko byari bisanzwe kandi nta cyahindutse Ashire wowe na Tabita ndetse na Benon narabakurikiye gihe nabonaga umwanya ibintu byose byari nta cyuho cyari gihari na busa nubwo nari kugenda nkamara yenda n'indi minsi ntabwo nta cyuho kigeze kigaragara na busa reka rero nawe mbona akanya kugira ngo ngushimire ko mwakomeje kuhahagarara muri ibi biganiro byacu we na Tabita mwaragize neza cyane reka rero dukomeze ikiganiro cyacu nk'uko nabibabwiye mu kanya ingingo zimwe turi buze kuganiraho ntabwo turi butinde kuri bimwe mu mazi iminsi mukurikira mu Rwanda harimo nk'ingendo za perezida wa Tanzania mu Rwanda ntabwo ndi butinde kuri bimwe mu magambo mwagiye mwumva ya Evode Uwizeyimana ariko turaza kubigarukaho kubera ko benshi arabatwandikiye arabavuze bati urugendo rwa Samia Suluhu Hassan ni urugendo rubabaje cyane muri opposition abandi bati ibintu Evode yavuze ni ibintu mukwiriye kuganiraho kubera iyo mpamvu byo turaza kubivugaho ariko nanifuje ko tuza kuganira ku bijyanye na ADPR uyu munsi ntago byakunze tuzabigarukaho iyi ni inkuru idasaza tuzayigarukaho kuri mu kiganiro cyacu cy'ubutaha cyo kuwa kabiri cyangwa se no mu bindi biganiro byacu kuko ni inkuru nayo ikeneye isesengura. Benshi bakunze kuvuga nyine ndibuze kubigarukaho kuri ibintu bya Samia Suluhu Hassan bavuga bati byagaragaye ko Kagame afite imbaraga, biragaragara ko opposition nta kintu izageraho, byagaragaye ko amahanga yemera Kagame, ariko ibimenyetso ntabwo ukwiriye kujya kubishakira kure, ubishakira mu gihugu ubwaho. Iyo usanga igihugu nka Leta y'u Rwanda gifata amatorero kikagira ubwoba bw'abantu bitwaje Bibiliya bajya mu nsengero bakaririmba bagakubita amavi hasi kandi no kuvuga ngo bamanitse amaboko hejuru, ibintu byagombye gutuma ubona ko bicishije bugufi, atari ibintu bizamuye ukuboko yenda uvuga uti ahangaha byaba bigaragaza ko ari yuko ashaka ku afite ubukana runaka, umuntu ubanza kunama akubika umutwe agahuma amaso ugafata abantu igihumbi warangiza ukavuga uti mbavanye ku nshingano zabo z'ubupasiteri, ariko ngo ikigambiro ukubambura imishahara bikwereka ubukene buri mu gihugu. Ibyo bikaba biri buze no kugaragara mu isesengura ndibaza ko ashira ahangaha uri buze kuhatubera ziriya bonds cyangwa se iriya mpapuro zashyizwe ku isoko aho Kagame yagiye kugurisha imisoro cyangwa se amaboko y'Abanyarwanda, bakavuga ko ngo kwikubitiro byagize ngo miliyoni 600,620 byabayeho. Ntabwo ari amafaranga menshi ku gihugu, igihugu gitanga bonde bagafata 620,000, u Rwanda rukavuga ati n'amafaranga menshi cyane. Iki ni kikwereka ikigero cy'icyizere abashaka gukora investisite mu Rwanda uko bangana. Tekereza PR ya Kagame, tekereza ku buryo yirirwa muri media hirya no hino ku isi, agashyira impapuro za bonde ku isoko mu mahanga bakavuga ngo habonetse gusa abantu 600,000 nubwo yaba miliyoni y'amayero, ni make cyane. Ariko si icyo cyonyine kigomba kwereka ikigero cyahageze, asabiriza hageze afite ikibazo cy'imisanzu cyangwa se cya ekonomi. Ikibazo ubwacyo ni ukubona ashyira izo mpapuro hanze asaba abanyamahanga ngo bamugurize. Ese ku bantu b'Abanyarwanda batumva imvugo ya ekonomi, nanjye ubwanjye kuri icyo kintu ndi nka kuri ekonomi ntabwo nzi imvugo ya ekonomi, ariko reka mbabwire bike yanumva kuri kiriya kintu. Gushyira impapuro nka ziriya uvuga ngo abashoramari bigenga nibaguremo imigabane ashire nizere ko ntabwo utwaye iyi topic, ni ukuvuga ngo
Jean Paul isanzwe rwose ubivuge nanjye ndaza kubyira ibyo nongera ariko ubivuge nta kibazo rwose.
Merci beaucoup. Iyo uvuze ngo ushyize impapuro nka ziriya ku mahanga atari ukuvuga ngo uzihaye FM atari Banki Mondiale cyangwa se kwakundi ujya gusaba inguzanyo muri Banki Mondiale, ni ukubera ko yamaze kuexhaustinga, yamaze gukubita ibipfunsi hirya no hino, ategereje muri ba bacuruzi b'abaturage basanzwe biriya nicyo ziriya mpapuro batubwiye, nuko ari abashoramari. Ni impapuro bashyize hari bakavuga ati ushaka wese ashyireho agure izi mpapuro kugira ngo yinvestise mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo ni inguzanyo asabye, ni nk'uko Leta isaba umuturage w'umukire mu Rwanda nako muri Amerika cyangwa se muri Canada cyangwa se muri mu Bubiligi n'ahandi, akababwira ati nzabishyura hashize nihashira imyaka 10 nzabishyura intere, nzashyira inyungu runaka. Ibyo nibyo bashyiriyeho ziriya mpapuro. Ikintu rero gikwiye gutera ubwoba Abanyarwanda, kigomba no kwereka abantu bamwe batekereza ko Kagame ari igihangange, Kagame ashikamye ku maguru ku mashyiga atatu, n'ukumva ko atangiye gushyira impapuro hanze biriya nta kintu kugurisha, ni ukugurisha icyizere gusa. Ukavuga uti mumpa amafaranga, mfite Abanyarwanda bakora uburyo akazi karimo kaboneka mu Rwanda, dufite inganda, dufite ikiti developa, hari icyizere cy'ejo hazaza, kwishyura ntabwo twareka kubishyura, dufite miliyoni z'Abanyarwanda 5 zifite akazi. Ibyo bintu nibyo nicyo ni kugurisha icyizere gusa, kandi murabizi ko Abanyarwanda barimo bararira ayo kwareka. Covid mwayibonye ko bageze aho nabo ubwabo bayoberwa restrictions cyangwa se imbogamizi bashyizemo bashyiriye ku Banyarwanda, niba zifite umusaruro baravuga bati turakumira Covid, ariko se iyi nzara y'Abanyarwanda turayigenza gute? Ntibishoboka. abantu barimo ibyamamare byitwa ko ari byamamare byo mu Rwanda birafata inzira bikava Kigali bikajya gushakisha uburyo bibaho mu bindi mutundi duce tw'igihugu. Ntabwo leta y'u Rwanda itekanye kuri ibibazo cyane cyane bijyanye na n'amafaranga n'amikoro. Nubwo wareka Kagame yewe n'abadiktateri abandi bakomeye bafite n'imisoro bafite amavuta bafite n'uburyo babaho mu bihugu byabo badashingiye ku nguzanyo nk'izi ngizi zigiye koreka igihugu cyacu, nabo ntabwo bafite uburyo bashobora guhaza guhaza Abanyarwanda mu biribwa nkanswe nako Abanyarwanda abaturage babo mu biribwa nkanswe u Rwanda rudafite aho rureba hirya no hino uretse mu nyunguzanyo. Nsoreze kuri iki kintu cya nyuma kuri iyi nguzanyo, nuko mubizi neza ko hari inguzanyo baherutse guhabwa bakabwira ati nyabuna muduhe inguzanyo ariko muzi freezing ku myaka itanu ntimutangire kutwishyuza ibyo bita ku debt ku macuwaringa kugira ngo ideni ritangire noneho ryishyuzwe utangire kuryishyura n'inyungu zazo. Bati mu bibiki imyaka itanu nibirangira tuzajya tubishyura n'inyungu nyinshi cyane zirenze. Ibyo rero ni amafaranga bafite amadeni hirya no hino ku buryo batashobora gusubira muri ya nzira bakoresheje ngo babone ayo mafaranga, ahubwo bakoresheje izo mpapuro kuko hari amadeni amwe akeneye gutangira kwishyura. Banyarwanda, Banyarwandakazi bakunzi ba Radio ITM, biriya byose ari izo ngendo za Samia Suluhu Hassan hari mutindeho. Abantu benshi bavuze bati birasa nabi kuri opposition, wambwira uti Kagame ukwifotoranya na Samia Suluhu Hassan bivuze iki? Umukoranire ya international z'ibihugu byombi na president w'u Burundi bavuga ko ategerejweyo. Mbabarira umbwira uti ku Banyarwanda, ku Munyarwanda ushonje bimumariye iki? Bihinduye iki ku buzima bwe? Byongereye iki valeur cyangwa se ububasha Kagame afite cyangwa se respect afite mu Banyarwanda? Icyo ni cyo kintu kigomba kudutera impungenge igihe uzasanga Abanyarwanda bavuga bati noneho aduhesheje ishema. Nta bihari, Abanyarwanda bari ku ngoyi, Abanyarwanda baramuvumira ku gahera kandi azagenda kandi aragenda. Umuntu utinya abantu bavuga ngo abantu barimo nka idamande nka Karasira n'abandi akavuga ati kubera ko bavuze ibintu bitanejeje imatwi yanjye kandi koko bitabanejeje atari ko nzabakubita shanyundo ya yindi remereye cyane ari yatumye afata abantu babarafinda akabajyana mu bitaro by'Indera. Ndagira mbabwire ko ziriya ngendo zose nta na kimwe zihindura kuri guverinoma ya Kigali, nta kigabanya igipimo karyayo. Ntabwo niba Macron ataramuhesheje ishema, niba atarifotoranyije n'ibihangange bikomeye cyane ku isi, ntabwo uzambwira ngo noneho ngo bihindutse kubera ko ngo perezida w'u Burundi cyangwa se wa Tanzania agiye mu gihugu. Ntabwo bishoboka. Nabonye biruta bavuga ati Ubugande ho nta n'icyahindutse, ariko nubwo cyanahinduka urashaka kumbwira ko ubundi uretse kuvuga gusa ngo uramutse ufite ingabo zikambitse muri ibyo bihugu atari icyo cyonyine wambwira ko Kagame ubundi azizi arazira iki kindi uretse icyo cyo kuba gusa Abanyarwanda bamurambiwe ku buryo akenesheje Abanyarwanda bakabamwanze bose n'abandi bose akabashaka gusohoka mu gihugu ariko babuze inzira. Ibyo ntabwo bihinduka uyu munsi, ntabwo bihindurwa na perezida wa Tanzania, ntibizahindurwa na perezida w'u Burundi, ntibizahindurwa na Macron uvuyeyo nawe ejo bundi. Igipimo cye kiragenda gitekinga kijya hasi. Ashire ndaje mu kanya ndagira ngo mvuge ku nkuru yasohotse muri iki cyumweru. Inkuru yavugishije amangambure Abanyarwanda benshi barimo na leta y'u Rwanda, ndetse leta y'u Rwanda yatangiye ni inkuru yishyirwaho ryitwa Igicumbi. Igicumbi kikaba ari ishyirahamwe ryigenga ryashyizweho, ariko ikikwereka impungenge leta y'u Rwanda yashyigizeho mbere y'igihe nuko batangiye kucyamagana mbere yuko batangiye kwamagana Igicumbi mbere yuko gisohoka kitarabaho. Nanjye nkibariza leta y'u Rwanda ni ese nka buriya iyo bavuga bati dutangire turwanye ikintu nk'Igicumbi cyangwa se ikintu utazi bagiye kudutangariza bakavuga bati tuzatangariza Igicumbi kizatangira ejo bundi, ni ijwi ry'abarescapé. Leta y'u Rwanda icyo twategereza kindi nuko yazi kavuga ati
tugize amahirwe tubonye abantu baje yenda hari bashobora kubazanya solution z'ibibazo by'akarande dufite ahangaha y'ibibazo tutashobora kwifashisha twenyine ngo dukemure ariko kuba utaramenye icyo bagaze reka tuvuge ko yenda koko abo bantu ari babida ariko ukatangira icyumweru kimwe cyangwa iminsi itatu mbere y'uko bavuga ugatangira kubarwanya ukavuga ko ari abantu badashobora kugira icyiza bazanira abanyarwanda batarakubwira ibikubiye muri icyo gicumbi byonyine ubwayo byerekanaga yuko koko leta y'u Rwanda idashaka kumva umuntu uvuga kuri jenoside idashaka kumva umuntu uvuga ku kintu cy'abarescape kubera ko ishaka kugira iyo brand ari brand yabo bashaka kugira ngo bayigumane bamanipire uko bashaka bayivuga uko bashaka bayitwisting uko bashaka badashaka abantu babivuga ubundi ikintu nk'iki ngiki wagombye gutegamo kabiri ukavuga uti reka twumve niba hari izindi ideas zitari dufite tugiye kumva bikimara kuba barabatuka bavuga batuka ba Philippe basohotse bamaze iminsi banamutuka batuka n'ababashinze bamwe bakavuga n'abatari bo ariko nagira ngo iki ngiki ndaza kuguha umwanya nawe yashide nzi ko wakurikiranye ishyirwaho ry'igicumbi ntabwo nari mfite umwanya wo gutegura ngo mbe nashatse abantu bakirimo ku buryo bashobora kuba batubwira icyo bagamije nubwo babivuze ariko tukababaza natwe ibibazo twifuza kubabaza ariko icyo gihe nacyo tuzagisaba kandi kizagera reka rero nsubire inyuma ngarushye kuri Evode Uwiringiyimana ari naho ngira ngo ashire mite ntangira kuguha umwanya ugira icyo wavuga no kuri ibi byose maze gukoraho introduction Evode ejo bundi turamwumva aravuga ati abantu nka Rusesa bagina babarwa mu byihebe nta nubwo wagombye kwashyikiriza imbere y'ubutabera ahandi uretse mu Rwanda bafite ubudasa handi uriya bayarapfuye kwikubitira abapfiye baramwiciye aho bari bari ati ko u Rwanda rutaramwishe nuko ari bwa budasa bwabo ashire nawe urabize Vode muri Canada amagambo yavugaga kuri BBC amagambo yavugaga kuri radio zahitahuka ndetse nange muri interview nagiye ngirana nawe ari amagambo mu Rwanda bayafata nk'iterabwoba ni ukuvuga ngo nawe ni ikihe aba nawe yarapfuye ku ikubitiro nawe arisabire igihano nk'akiriya kandi nizere ko bazakimuha reka rero noneho mvuge kuri Evode ejo bundi ajya gukubita umwana w'umukobwa ngo kubera ko yamusabye icyangombwa niba televiziyo nyarwanda n'abasazi reka mbivuge muri ayo magambo n'abasazi nuko bikwereka ko nta na credibility nimwe isigaye mu Rwanda ku nzego ku bigo bya leta Evode nta hantu na hamwe muri media yaba ari muri karite ya senateri kubera ko Kagame yamwizeye akamugira umusenateri nta media zari zikwiriye kuza kumutumira kugira ngo aze kuvuga ku bintu kriminele ku myitwarire cyangwa se mvuge ku bintu by'imyitwarire pa iyeba ya domestic violence y'irwanya hagati y'abagabo n'abagore n'imiryango not mu rukiko ibintu biri mu rukiko nubwo yize amategeko nta hantu na hamwe yarakwiriye kuba avugira na rimwe kubera ihe mpamvu kubwe kugeza uyu munsi n'umukriminele utarigeze buriya biruta ko wajya mu rukiko bakavuga ngo ubaye umwere amenye umupana umwere iryo jambo ubuye ntibinabaho ngo icyaha nikiguhama ubundi n'iryo jambo juridike ntabwo biriya byo kuvuga ngo umwere innocence ntabwo ibaho niyo utahamwe n'icyaha nuko nta bimenyetso bihagije byo gushinja bafite ariko si uko uba uwavuga ngo wari ufite ngo n'ukuri umwere ariko noneho reka mvuge kuri icyo kintu cya innocence cyangwa se cyo kuba no guilty cyangwa kuko utahamwe n'icyaha ntabwo Evode afite moral authority ntabwo afite uburenganzira nta nubwo afite sinzi ariko cyakora biriya ni ikigaragara ko nta kimwaro agira nta soni yarazitumye ntabwo ushobora kuvuga ku bintu byose by'imyitwarire iyo ari yo yose uri nka Evode ufite case wandikiye urwandiko Kagame ngo batayijyana mu rukiko nawe kubera hahandi ageze habi ageze akakubwira ati akakubabarira akakubwira ati ndongeye nkugize umusenateri kugira ngo akore cya kintu cya representation cyo kuvuga ko ashaka loyalty kubera ko Kagame ashaka loyalty ashaka abantu bamusenga ariko ubundi icyaha yakoze ntiyigeze akihanagurwaho n'inkiko zafashe ibimenyetso kandi none icyaha yakozwe Kagame ubwe yarabyivugiye aramutuka mu mbere yo muri za muri ndabifite aha ngaha yenda turaza kubigaruka niba tubona umwanya ko sinzi ko ari ngombwa muri studio ndabifite avuga ko bagiye bagakora ibintu bigayitse byo gukubita abantu yes nakagame afite uruhare rwo kugira ngo abe ntakimwaragira nawe ntasonagira ayongera mushyire mu myanya ariko noneho kubona Evode asa n'uwibagiwe ibyo yakoze agahita ajya kuri media akavuga ngo aje kugira abantu ku public ngo kubera ko ngo ari abakriminel kandi bo barabihakana rusize abagenzi ntiyabwiyemera ibyo bamurega ariko we Evode ariho we ibye yarabyemeye ntabwo yagiye mu rukiko ngo babimuhanagureho biriya ni ibintu bikwereka ko societe yacu igeze aharindemuka kandi nibyo Kagame avuga ngo arakomeye koko niba ushaka abantu nk'abo ngabo ko aribo baza kuvugira niki kwereka ko ahubwo ko Theo Faiblesse yihishe yenda abantu bamwe badashaka kubona ashire ni hari ijambo ndagira ngo duhere kuri iki kintu cyayivode tukiveho tubone kujya kuri iriya ngingo yindi y'umutungo ndetse n'izindi ngingo ntoya ndibuze kunyura mu vuba vuba ntari butindeho
yego urakoze Jean Paul wakoze isesengura cyangwa se amasesengura meza ariko kuri Evode ngira ngo rimwe na rimwe hari n'igihe tubatindaho bitari na ngombwa ariko reka tubivuge kugira ngo nawe aho ari abimenye n'abanyarwanda babyumve aba bantu abantu nka Evode mu by'ukuri ari muri leta afite umwanya muri leta afite imirimo bamushinze imirimo ubusanzwe ukora ugomba gukemura ibibazo by'abaturage ariko ikigaragara uyu Evode ukurikije ibyo yavugaga mbere ibyo yavuze ku maradiyo ingenzi n'ibyo yavuze muri za parike aho yaratuye aho ngaho n'abandi inyuma yaho Evode ukamwumva muri LDI Rwanda nziza nawo ntiyatindamo ibyabaye kugira ngo avemo ntabwo ndi bubitindeho cyane ariko we ubwo arabizi n'abandi barabizi ubuge Evode yavuye muri LDI Rwanda nziza agahita ahinduriza ikoti agasanga iriya leta ya RPF irimo abantu yise ubwe ngo agatsiko k'amabandi kabicanyi k'amabandi uyu Evode ibyo avuga kuri Rusesabagina harimo ibintu byinshi cyane yirengagiza ibyo yavugaga ku maradiyo nibyo yasabaga abantu gukora nibyo abantu benshi natwe turimo tugerageza gukora dushaka ko kira gihugu cyakongera cyangwa se cyagerageza kuba igihugu kigendera ku mategeko gishingiye ku mategeko kandi gituma abantu bisanzura mu gihugu cyabo ibi ngibi Evode asa nk'uwabyibagiwe kubera iki Jean Paul mu bantu yaba bari mu Rwanda yaba ari n'abarwanya leta harimo abantu bagendera ku nyungu zabo bwite harimo n'abantu bashaka guharanira inyungu rusange ikigaragara nuko uyu Evode ikimuraje nshinga ari ukugendera ku burenganzira nako ari ukugendera ku nyungu ze bwite ni ukuvuga ngo ibitekerezo ibyo yize mu mashuri ibyo avuga ku maradiyo yemera ibyo byose yarabifashe abishyira mu gafuka kamwe aragendanaga mu gifu aragenda ajya muri iriya leta guhakirizwa nk'uko n'abandi babikora agamije kugerageza gushyira utuntu mu mufuka we ni ukuvuga ngo umuntu ushingira ibitekerezo bye ku bintu nakwita ngo amaco y'inda aba ari umuntu mu by'ukuri n'ibyo avuga utaha agaciro ikibazo ni uko bayivugira ku maradiyo nk'uko ubivuze televiziyo y'u Rwanda televiziyo nasiyonali ikaba yatumira umuntu nk'uwo nguwo akaza kuvuga amagambo navuga y'urukozasoni ariko kuri we ngira ngo wenda ntibanagira n'isoni ariko kugira ngo uvuge ibintu nka biriya nawe ubwawe waritwaye kuriya mu gihugu ari uko witwara ndetse Jean Paul nkwibutse uribuka ari muri assemble mu iriya nteko nshinga amategeko hari ibintu yigeze kuvuga ku bapadiri atuka abapadiri ngo ntacyo bagumye kuvuga ku bintu by'imiryango kubera ko ngo ibintu by'imiryango batayizi ngo batagira umuryango donc nta kintu ushobora kuvuga ku muryango ubona ko umuntu ari aho ngaho yishongora yipasa muremure wa mugani nk'uko shebuja abivuga ubona ko umuntu ashaka kujya kuri table d'honneur atazigira ageraho wenda uyu Evode rero ibi byose avuga kuri Rusesabagina yirengagiza nkana ikintu kimwe ibi byose abantu bakora Rusesabagina natwe twese n'abandi bose haranira ko iyi leta yaba leta igendera ku mategeko ikemura ibibazo by'abaturage tubikora kora ko leta ikora makosa kuba ivoda byirengagiza n'ubugambanyi bukomeye cyane ariko nkuko nabivuze umuntu ugendera ku maco yinda nta cyatangaza ko yabona umugambanyi kuri rubanda ntabwo rero twamutindaho icyo narangirizaho nuko ibyo avuga kuri Rusesa bagina nawe ubwe yarabikoze n'ukuvuga ngo ntabwo yabeshya abantu ngo bikunde kuko turabizi hari n'ibindi byinshi yagiye avuga kandi naho ari ubu ngubu Evode ntabwo yigeze yegera Perezida Kagame nk'uko banyamvumba n'abandi basirikare bakomeye bagiye begera nkanuza nk'abyabagamba for example uko bagiye begera Kagame bamurinda bakaba bari mu buroko nawe rero ntakeke yuko ibyo yivugisha ari ibintu bimushyira ngo kuri table none cyangwa se ngo byamugira umuntu ukomeye cyane ngo avuze amagambo akomeye ni amagambo y'urukozasoni arimo ubugwari kandi naho hari nubwo akeka ko wenda ko atekanye isaha n'isaha igihe abantu barwanya igitugu wowe ukakirebera ni ukuvuga ngo ubu uri mu gutuma icyo gitugu kiguma kigeraho ngaho nawe kikagufata kandi kigufashe ntabwo kikorohera ndumva aribyo narangirizaho Jean Paul kuri Evode
Ashire uvuze neza cyane ku kintu wahereye uvuga uti ntitware dukwiriye no kumutindaho bitende kuvuga ati tumutindaho bitari ngombwa ikibazo ni uko era societe dufite na Valere bamuha ni byiza ko nawe buriye yumvise nk'aya magambo tumuvuzeho anywa nka whisky kiyahuza whisky kugira ngo agire ibitotsi kuko asanga nawe ubwo arimo abantu babiri ariko ubundi c'est vrai que Evode ntabwo twakwiye kumutindaho cyane cyane atari no kubera ibi byejo ubundi yavuze kumva amagambo yagiye avugira ku maradiyo yo hanze afata inzira agataha ariwe ubwe wivugiye ati hari abantu ati ikibazo cy'u Rwanda dufite nuko abantu bafashe ubwonko bwabo babushyira mu gifu avuga bakorana na Kagame barize avuga babusingiye bariye avuga ba ministre b'ubutabera n'abandi bakozi bakorana na Kagame yarangiza agataha ikindi twazikwiye kuba kuri Evode ni iki ariko kubera ko iyi generation y'abantu bamwe cyangwa se bashobora no kuba batanamwumva batanamuzi buriya nta kintu gisa gukomeza ku expose abantu nk'abariya akabura credibility yes mu gatsi ko ka FPR bazavuga bati dufite umumotsi ariko abanyarwanda bazavuga bati wa muntu nta muntu umurimo tuzabigarukaho na mu discours ye turacyafite no mu audio igihe kibonetse twayashyiraho ariko mu gihe yende ntabwo ari ngombwa cyane nk'uko wabivugaga ntabwo Evode ari umuntu ngo kuducira ishati rwose na busa ariko ni byiza nka radio iteme ko yexposa ibikorwa nk'ibi kugira ngo niba hari uwamwibeshyaga yenda n'uwibazaga ko ibyo avuga ari genuine amenye uwo ari we ndetse ejo atazagira ngo ni umuntu uri ufite iyo credibility nk'uko avuga cyangwa se ashaka kwerekana ko ayifite gusa natangajwe no kubona televiziyo nyarwanda mu mezi atarenga umunani abaye senateri nabwo ari kera ishobora gusa nk'aho nta cyabaye bira ni kikwereka yuko nta kintu mu Rwanda kikiri tabu nta kintu kibi ariko se harya ikintu cyaba kibi kindi ni ikihe uretse kunywa kirenze kunywa amaraso y'abantu ntabwo bishoboka birababaje cyane ashireka ngaruke kuri kiriya kintu cy'umutungo naho zimbivuga kera nako ngitangira nti ibi bintu bigaragaza faiblesse weakness iri muri ekonomi y'igihugu cy'u Rwanda navuze ibihagije ashira ijambo ni ryawe assessment ya kuri kiriya kibazo
urakoze Jean Paul nongire kandi ngushimire kuko nawe wabisobanuye neza cyane ndongera utuntu dukeya cyane kugira ngo abantu bumve nzi ko abantu benshi bakunze gutegereza amakuru yabyacitse kubera ko iriya leta ya RPF yaciye ibintu abantu bawumva rero ko no kuyirwanya cyangwa se no gushaka kuyigarura mu nzira nziza bisaba byacitse ariko ibyiriya leta bihora bicika buri munsi nuko abantu bagomba kwiga no kubirebera mu ndorerwamo zitandukanye ndagira ngo ufete mbisobanure ku buryo abantu bumva neza impamvu ibi bintu ari ibintu biba bikomeye impamvu turi muri uru rugamba rwo kuvuga ngo u Rwanda ntirutegekwa neza ntiruyoborwa neza nuko turi abantu bakunda igihugu cyacu turi aba patriote umuntu utumva icyo kintu ntagara mu patriote nibo benshi batagira personalite cyangwa se batagira principe bagenderaho batagira ibintu batagira indangagaciro zo gukunda igihugu byanyabyo bagenderaho zo kwigira zo kwiyumva ngo babigenderaho bavuge bati iki gihugu mu iterambere ryacu dufite mu ruhare natwe tugomba gutanga dufite umusanzu tugomba gutanga nta n'ugomba kutubuza gutanga umusanzu tukanga no kuba abantu ibindeba ibi bintu bijyanye n'umutungo ubukungu bw'igihugu ibi leta yakoze igashyira ama bonds mu gifaransa ndo babyita obligation igashyira ngo ku masoko itimuze muze mugure ama action cyangwa se mugure ama obligation tuzabishyira mu gihe kingana n'uko icyamero cyangwa gushimangira n'uko amafaranga bavuze basa nk'abigamba babonye ni make cyane ku gihugu mu busanzwe ariko rurugiye no kureba iki gihugu gifite iterambere tubona kuri Twitter no kuri Facebook tari iterambere rya nyabyo kuko n'abantu bashushanya ibintu ngo duru umujyi wa Kigali mu 2030 ukabona abantu baraje bakomye bashye bati igihugu cyateye imbere ariko mu gikurera ibishushanyo biraho ngaho ibi rero nibyo bashingiraho bagenda babeshya n'ahandi hose bagashaka no kuvuga ngo muduha amafaranga tuzabishyura mu gihe kiniki ariko nagira ngo nerekane ko iyo garanti idahari na gatoya kandi no kuba bagurijwe ni ukuvuga ngo ubundi kugira ngo aya mafaranga bayaguhe ugomba kuba uri leta ubwo barabikora hanyuma harama entreprise hari imiryango mpuzamahanga itatu harimo Moody's igira icyo ikareba imibare y'ubukungu y'igihugu ikavuga ati iki gihugu dukurikije imibare tubona y'iterambere cyangwa se y'ubukungu ni igihugu cyakwizerwa cyane cyangwa se kitakwizerwa cyangwa se kitanakwizerwa na gatoya ku buryo tukigurije amafaranga se tugiha amafaranga twaba twizeye ko bazatwishyura nk'uko amasezerano abivuga muri izo entreprise eshatu zigenda zireba icyizere igihugu cyagombye kugira uko kingana harimo imwe itarabashije no kubasha gusesengura imibare yo mu Rwanda ku buryo wigiye kureba no kuri cotation usanga nta kintu gihari na kimwe izindi ebyiri zashyize u Rwanda mu bihugu navuga ngo ibihugu bitanga icyizere gikabije nuko ngo ni ibihugu bivuga biti mutugurize amafaranga tuzabishyura ariko muri iyo tuzabishyura harimo gutanga icyizere gikabije kubera ko ibyo bashingira bo ko bazishyura babona ko ari ibintu bidasobanutse cyangwa se byabaringa uko niko kuri ni ibintu tudahimbye biraho ngaho imibare irahari ibi kandi kuvuga ngo bazishyura deja kugira ngo babahe n'izo nguzanyo kugira ngo abantu bavuge bati uyu muntu ko adatanga icyizere cy'uko azatwishyura turamuha amafaranga yacu bigenze gute ubwo nubwo ngo u Rwanda rwashyize inyungu ku nguzanyo byo bita wenda taux d'interet bwashyize inyungu hejuru cyane nubwo ngo wa muntu ugiye kugura iyo bond aragenda yigure avuga ati nta kundi ni nko gukina urusimbi cyangwa se gukina ikintu utazi ko kizaguhereza ari ukavuga ati reka mfe gutanga 10,000 mu myaka 10 iri imbere cyangwa 30 iri imbere nzaba nakuyemo 30,000 ariko ni n'ibihumbi nta kibazo ariko mu by'ukuri nta cyizere leta y'u Rwanda itanga cy'uko ishobora kwishyura izo nguzanyo igiye kubona kandi inguzanyo bazitanga bihereye hehe nubwo ngo igihugu kiravuga giti dufite proje runaka imishinga runaka yo guteza abaturage imbere imishinga ariko izatanga ibi n'ibi kandi imibare yacu y'ubukungu ihagaze neza ku buryo nta kibazo twagombye kugira rwose mu myaka 10 cyangwa 20 iri imbere twagombye kuba twabishyuye ariko Jean Paul kuva RPF yatera u Rwanda kuri ya mahame 9 bagiye bavuga nibyagiye bikurikiraho byose ni abantu na gatsiko k'abantu ntago nshaka gushinja abantu bose babaye muri RPF ariko abagize izo mbaraga zo gutegeka abenshi na gatsiko k'abantu baje bamize nk'abaje kwikubira ubukungu bwose nta na kimwe kandi bashingiye ku kinyoma kuko ari ayo mahema 9 nibyakurikiyeho na vision 2020 n'indi mishinga yose bagiye bajyamo kugeza ubu ngubu usanga nta bintu bihari bifatika yukurikije amagambo yabo imvugo zabo ugakurikiza ayo mashusho navuze tubona kuri Twitter byateramira byo kuri internet bitari ryanya byabaringa usanga ibintu byabo byose ari ikinyoma kandi nuwavuga ngo iyi leta ntacyo twashingira kuko hari abantu byo tubibwira bakavuga ngo murakabyamushingira hehe ibintu erega ubundi iyo wemera umuntu utemera ko abantu bakora ibintu bya kinyamwuga nawe ubwawe ubwo bwenge ntabwo ugira bwo kugira ngo umenye umwuga icyo ari cyo ndetse n'agaciro k'umwuga ubundi iterambere nyaryo n'ibihugu byose bikomeye bihari iterambere ryabo barishingiye ku iterambere ry'umuntu ni ukuvuga ngo investissement igishoro cya mbere gikomeye cyane ni igishoro ku muntu umuntu niwe ugenda akiga Jean Paul urabizi aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho mutuye na hano muri Canada n'ahandi wabonye ukuntu abanyeshuri bahabwa privileges zose zibaho bahabwa ibintu byose bituma ubuzima bwabo bworoha kugira ngo bige uwo mwuga wabo uzaze ugire icyo marira igihugu dufite leta iyobowe n'abantu bataza ku gaciro kandi n'ibi bintu by'ubukungu uwavuga ngo ntago wakwizera leta y'u Rwanda niyo ngiye gusobanura yaba afite ukuri kubera iki leta y'u Rwanda ntigeze ishingira ubukungu bwayo ku bantu yashingiye ubukungu bwayo ku binyoma kandi ibyo ngibyo nanone wadusaba ngo gihamye ni iyihe iyo ushingiye ubukungu ku bantu ikintu cya mbere ukora ni ukubaha uburenganzira bw'ikiremwamuntu ukareka abantu bakisanzura mu byo bakora baba ari ibyo biga baba ari no gushyira mu bikorwa ibyo bize ibyo bita competence bagakora none icyo gihe ibintu byose bikorwa bikurikije ubunyamwuga kandi ibintu bikurikije ubunyamwuga bitanga umusaruro niyo mpamvu hari ibihugu byateye imbere kurusha ibindi uzasanga ibihugu byateye imbere by'ukuri ari ibihugu byashingiye kuri icyo kintu cyo kubaha uburenganzira bw'ikiremwamuntu kureka abantu bakisanzura kandi bagashyira imbaraga cyangwa se bagashyira imbaraga mu gushora imari mu kumuntu umuntu niwe mari umuntu niwe utuma ikonomi cyangwa se ubukungu buzamuka ntabwo ubukungu buzamuka kubera ko wabeshye ibi rero byose turimo kuvuga byose biterwa n'ubutegetsi bubi bwa RPF ubutegetsi bushingiye ku kinyoma ubutegetsi bufata abantu bukabagira ibikoresho bakuramo inyungu zabo bwite yaba mu kubica yaba gufata igisirikare ukohereza ngo za Mozambique ngo na hehe ibyo byose ntacyo byungukira igihugu ni gute iki gihugu cyatanze amafaranga mu makipe akomeye afite imitungo irenze budget y'igihugu ukajya gutangamo miliyoni zigeze kuri 30 z'amadolari cyangwa se z'amayero sinibuka mu ikipe nka Arsenal bugacya ukajya mu ikipe ya Paris Saint-Germain ugatanga amandi mafaranga ngo visit Rwanda ngo ibyo ngibyo bizazana ubukungu bizazana amafaranga amadevize ngo abantu baze mu gihugu ngo hanyuma ngo ubukerarugendo bukore buvemo amafaranga akemura ibibazo by'abaturage kuva ibyo bintu byakorwa ekonomi y'u Rwanda ubukungu bw'u Rwanda bugenda busubira inyuma nibyo navuze kare vuga nti aba bantu bashingiye kubeshya no ku bintu byabaringa ariko hakazamo no kwibeshya bikomeye cyane aho ngiye gukora wenda nsa nkuganisha kuri ku bantu bavuze bati president wa Tanzania yasuye u Rwanda Kagame arakomeye ibiki n'ibiki abantu babivuga bagomba kumenya uko politiki y'isi ibyo bitaje ku politiki uburyo ikorwa ndabibutsa utuntu dutatu twonyine ingero nkeya cyane hari umuperezida wahoze ategeka Rumania ngiye reka mwite Ceausescu ariko aravuga ngo ni Ceausescu sinzi ukuntu bivuga ariko reka mwite Ceausescu uwo muperezida yafasha abaturage abagenza nk'uko Kagame abigenza arabakandamiza cyane hanyuma igihe yateguraga mitingi inama n'abaturage ngo baganire niho havuye imyigaragambyo yayise imukuraho ndetse abura n'ubuzima bwe uwo ni umuntu mbere yuko uwo munsi ugera yari umuperezida wubashywe utinyitse cyane reka dufate Kadafi mbere yuko utani n'abaturage bamwe bamwivumburaho bakamutera hakaba intambara ikomeye cyane yayogoje igihugu ntabwo twatumye kubivuga Kadafi muri bwo ko yagiye mu gihugu cy'Ubufaransa bagashyiraho tapi rouge aho ngaho ndetse bakanamwemerera koko ari umuntu mu bwoko bwabo bakunda kurara mu mahema baranamwemerera ashinga amahema ye aho ngaho yagiye mu Butaliyani bigenda uko nguko hari uwitwa Watara oya ntabwo ari Watara ni Blaise Compaoré nawe nuko byagenda yari perezida akomeye ajya mu bihugu byose bukeye avaho ni ukuvuga ngo ntabwo ushobora kuvuga ngo umuntu arakomeye kubera ko yabonanye n'undi mu perezida Habyarimana se bamurashe atavuye kuguhura n'abandi ba perezida ntabwo ibyo bintu abantu bagenda bashingiraho ntabwo ari byo ntabwo ari ukuri ibihugu birabana abaperezida niyo bagenda bakava ariko ibihugu bikomeza kubana ni ukuvuga ngo iyo abaperezida bahari mu nshingano zabo iyo bazuzuza neza harimo n'imikoranire cyangwa se n'imibanire hagati y'ibihugu ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe ntabwo ari byo bituma uvuga ngo umuntu akomeye cyangwa ntakomeye ariko reka noneho ndenge n'izo ngiro nari ntanze FPR yubakiye ku kinyoma ikaba yikubira ubukungu bwose mu kubigeraho ikica abantu igatera ubwoba abantu ubwo se usibye iterabwoba n'imbunda uwo muntu ubwo butegetsi uvuga ko bukomeye hehe hanyuma se izo mbunda n'izo terabwoba umunsi abantu bashize ubwoba n'umunsi abo bantu utuma kwica bagenzi babo bavuze bati noneho birandambiye ndabihagaritse cyangwa se n'abo baturage bagatangira bati noneho uza kutwica natwe turirwanaho bizagenda gute ni ukuvuga ngo ni ubutegetsi bushingiye bwubakiye ku musenyi w'iterabwoba umusenyi wo kwica abaturage ubushaka kubakanga kugira ngo ukunde ugume ku butegetsi ubutegetsi nk'ubwo ngubwo rero umuntu ubufite ntabwo dushobora bamwe bashobora kwibeshya ariko ntabwo dushobora kubeshya ko ubwo butegetsi buba bukomeye ni ubutegetsi bworoshye kubera ko ubutegetsi bukomeye kandi burambye ni ubutegetsi buhorana isano n'abaturage buyobora ariko twe dufite ubutegetsi bwaciye isano n'abaturage bayobora dufite ubutegetsi bwafasha abaturage bubagira imari yo kubyaza umusaruro ku nyungu zabo bwite ntabwo rero Perezida Kagame na FPR bakomeye baratsinzwe n'ubu ngubu ngimba avuga ko barimo gusasa imigeri ya nyuma kuko ntabwo bashobora kuzahaguruka ngo twikuyeho ngo turagiye ariko ni ibintu rwose ntabwo ndi umupfumu nta nubwo nerekwa ariko iminsi basigaje ku butegetsi kubera ukuntu bitwaye ku baturage iminsi basigaje ku butegetsi ni mike cyane kurusha iyo bamazeho ndumva ku byo twari twavuze ari ibyo ngibyo navuga cyakora Jean Paul nyemerera mvuge no ku gicumbi sindi butinde
utaravuga ku gicumbi ashire ni kompleta ku byo wari uvuze hari ikintu wagarutseho hashize akanya ni ikintu cyo gikomeye ku bijyanye n'imyitwarire ya FPR n'uburyo isuzugura abanyarwanda ari abantu koko nk'uko wabivuze bagamije kwigwiza imitungo bigenda bigaragarira mu bantu bafata ubutegetsi abo ba Evode n'abandi bumva ko kuba bafashe zinguzanyo za banki bagiye kuba mu mavila n'ibindi bagomba kugurisha ubumuntu bwabo koko ubwonko bukajya mu gifu n'ubuntu bwabo bukajya mu gifu byagaragaye ejo bundi ubwo umukire wo muri Canada uriya wa basket bamuhaye ibibanza mu Rwanda ibyo bibanza bamuha tubizi neza ko n'uyu munsi abamwe bimuwe mu za Kangondo bamwe bagiye basenyerwa mu gihe cya COVID ubwo abandi babwirwa ngo nibarebye muri guma mu rugo izo ngo zimwe bazisenya warangiza utarababonera amacumbi ugatangira kugaba ibibanza byo gushyiramo ngo za appartement uha umuntu w'umukire ushaka gusana ajya gushaka yinvestisa iyo mitungo ye ufite ibyamurenze ibyo byonyine bisubiza icyo kibazo cyawe cyangwa se bijyana n'iyo mvugo n'iyo ngingo wari uvuze yuko ari ku kijyanye n'abanyarwanda byo ntacyo bibabwiye na busa ariko ingero ni nyinshi cyane ariko iy'ejo bundi yo muri iki cyumweru gishize iyo niyo ya hafi ibindi byose twagiye tubibona uburyo Kagame yabwiraga abana b'abanyeshuri ngo ngo bajye bajye gukorera ubusa mu bintu bya ba Buffett umuntu biteka yabo k'amafaranga utabuze yo guhemba za gashora ngo bajye bagenda bakorera ubusa niba ari gashora cyangwa se hariya haba ibitaro rw'inkwavu Japan reka iyo ngingo tuyiveho noneho ufata umwanya wo kuvuga ku gicumbi tutaraba mu kiganiro
yego Jean Paul urakoze cyane kandi urakoze no kongera kuri icyo kintu nibyo mvuze rero ku gicumbi ntabwo ndi butinde kuko ibyinshi banabivuze ndagize amahirwe cyangwa se nagize ishema ryo kwitabira umuhango wabo wo kumurika igicumbi byaje ari ibintu mu by'ukuri abantu b'abanyakuri abantu bakunda igihugu cyabo by'ukuri abantu bakunda ubwisanzure bari bategereje cyangwa se bari bakeneye igicumbi n'umuryango nk'uko wabivuze kare uharanira inyungu z'abacikacumu ba jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 ariko cyane cyane mu imurika ryabo bavuze ibintu bibiri bikomeye cyane bavuze yuko nyuma yuko abantu bavuze ngo bahagaritse jenoside nyuma yuko RP ivuze ngo duhagaritse jenoside abacikacumu bakomeje guhohoterwa bakomeza kubuzwa amahoro baricwa abandi barafungwa abandi barahunga kandi ibyo ngibyo bikorwa bikozwe n'abavuga ko baje ngo kubatabara ni ukuvuga ngo muri bya binyuma bya RPF byo kuvuga ngo twaje gutabara abatutsi bo mu Rwanda n'abacikacumu ntacyo muzaba mu gihe tugihari bugacyo ukabica banavuga bati nyawe ndurimo kutwica ukabafunga ariko gufunga bakaratira na bayidamange bikanagera naho umuntu nka yidamange avuga ibyo bintu bamwe mu ntore ingirwa ntore ntago intore zitwara kuri ingirwa ntore zikavuga ngo uyu ni shitani cyangwa se uyu muntu nta nubwo asa nk'abatutsi ibyo byose bigakomeza kuba ukeka ko abantu bazakomeza kurebera icyo kintu cyari gikomeye cyane ko abantu bagihagurukira hakongerwaho yuko nyuma yuko abacikacumu bakomeza guhohoterwa harimo n'ikintu cyo kubuzwa ubwisanzure ku mateka yakubayeho leta igashaka ko abantu bitwara abantu batekereza bakitwara nk'uko yo ibishaka ari ibyo byerekana bwa bwoba bukabije cyane bwo kumva ko ibintu byose ushobora kubikontrola ibintu byose ushobora kubigenzura bikagenda nk'uko ubishaka niho ayo masosiyete nkazahibuka n'izindi zose zo ziza zikorera mu kwaha kwa leta cyangwa se leta izikoresha ni ibikoresho bya leta nta nyungu z'abacikacumu baharanira barabeshya ni ukubabona hariya mu kwibuka bakoze amadiskuru cyangwa se bagafata umuntu leta yanze cyangwa se leta ibona ko umuntu atayishyigikiye cyangwa se atakorana nayo bati umuntu mumwamaganiye cyangwa se mumutuke cyangwa mugira ibiki byose ibi rero byari birimo kugaragaza yuko hari abantu bababaye barenganye muri kira gihugu noneho n'akarengane kabo kagasa nk'agafatwa bugwate n'ishyaka rya RPF igikorwa rero cy'abantu bagize igicumbi bakoze cyo kutumurikira igicumbi ni igikorwa cy'indashyikirwa ni igikorwa cyo kongera guharanira uburenganzira cyangwa se inyungu z'abacikacumu ba jenoside yakorewe abatutsi 1994 ndetse n'abanyuma yaho kuko mu byo bavuze bongeho yuko batizigera barebera akarengane gakomeje gukorerwa abacikacumu ni ukuvuga ngo rero ni umuryango ku bwanjye ku giti cyanjye ni umuryango uje mu gihe cyiza cyane kandi ni umuryango umuntu w'umunyakuri wese yagombye gushyigikira ni n'umuryango urimo abantu dusanzwe tuzi b'abahanga ariko ni umuryango by'umwihariko utazakorera mu kwaha cyangwa se utazaba igikoresho cya RPF naho ngaho byateriye ubwoba iriya leta hanyuma yohereza zanjije zabo kuri ku mbuga nkoranyambaga baraza batuka abantu bahimba ibintu bavuga n'ibyo batazi ndumva aribyo navugaho barakaza neza rwose muri uru rugamba rusange abanyarwanda barimo rwo kongera kuri ubu buryo abantu babana mu mahoro ndumva ari icyo navuga Jean Paul murakoze
Ashire reka nanjye mboneraho akanya ko kongera kugushimira kuri ibyo bitekerezo byawe nari navuze ko mu Rwanda hatangiye kujya haba ibintu bimwe bigaragaza faiblesse za Kagame ndetse binagaragara amaso y'abantu ariko abantu benshi batekereza ko yenda kwera kabaro kenshi gahari abantu benshi ntabwo babibona bimwe muri ibyo ngibyo ni buryo ekipe ya ukunda cyane isa niyakoze imyigaragambyo imbere ya Ferwafa gusa nkunze kubivuga ko abanyarwanda nta handi bafite uburenganzira akenshi usanga buri gihe aho bashobora kuvuga cyangwa se aho bashobora kwisanzura ni mu bintu by'imipira bakambara imipira ya Rayon Sports bakambara imipira ya APR bakambara imipira ya Manchester City bakambara imipira ya Chelsea Arsenal yo bagomba no kuyambara inshu ibintu bibiri gushyigikira FPL na Kagame na hariya mu myigaragambyo yabaye byabyo byanyeretse gusa ko ibindi bintu byose n'iyo mipira amaze kuvuga na numwe ushobora kwambara umukombara umupira avuga ko ari mu ishyaka rya opposition byaragaragaye ndetse igihe bracelet zimwe z'abayoboke ba Ingabire babafungaga cyangwa ntibatendinge cyangwa ngo bajye no mu nkiko n'abari abo muri Kangondo ngo kubera ko bambaye imipira ivuga ko basaba ubutabera ariko ibintu nk'ibyo by'imipira barabirekuriwe byanyibukije rero ko iriya kipe yawe sinzi ko wabikurikiranye ejo bundi yagiye kwigaragambya abantu bamwe bajya kubaza ibisobanuro kuri ku buyobozi bwayo nubwo ntabishira amakenga ntekereza ko RPA ibiriya APRIA ekipe ya bibiri inyuma ariko binyibutsa nyine ko hari ibintu bimwe mu Rwanda abantu bashobora gusaba uburenganzira bwabo ibindi bikaba ntukoreho kubera ko kandi ari bwo uburenganzira bw'ibanze baba bagombye kuba yenda basaba ariko ntibagusabe sinzi ko iyo nkuru wayibonye nuko nzi gusa ko iyo kipe ari ekipe ya ari ekipe ya ushyigikiye nta nubwo nzi na detaye n'ibyo basabaga
ntabwo nabikurikiye mu by'ukuri ntabwo nabikurikiye ariko buriya nzabikurikirana gusa icyo navuga ni uko muri kiriya gihugu ubundi igihugu cyateye imbere cyangwa se gifite n'amahame amwe n'amwe ya demokarasi igenderaho habaho ibyo bita contre pouvoir ni ukuvuga ngo abantu bashobora kuvuga bati ibi ntitubyemera kandi ntibabiryozwe cyangwa se ntibagire n'ikibazo bahura nacyo iyi kipe sindi buvuge byinshi ariko iyi kipe ntako batagize ngo bayisenye ntako batagize ngo bayibuze amahwemo ariko byarabananiye kubera iki kubera ko ni ikipe y'abaturage bose gukeretse nibamara abaturage bose bakabarangiza ariko nibajya no muri iyo ntambara ntabwo ni ikindi kibazo bazahura nacyo bafite ibibazo byinshi bikomeye cyane ku buryo ibyo ngibyo nabyo bashatse gushaka gukomeza kubyinjiramo cyangwa se no gushaka gukoresha imbaraga z'ikirenga kugira ngo bakomeze bakontrole ibintu byose cyangwa babuze n'abantu Jean Paul nge ndibuka ko hari igihe bigeze no gushyiraho itegeko ryo kubuza abantu kwishimira intsinzi y'ikipe yabo kuko ubundi iyi kipe iyo yatsinze umujyi imihanda yose iruzura hari igihe bigeze gushyiraho itegeko ry'uko abantu baratsinda batahe nta bindi ubwo rero iyi kipe ni kimwe mu bintu ni kimwe mu miryango myinshi ngo turavuga ibyimbyi bya siporo by'imyidagaduro ariko ni ikipe yahuye n'ibibazo bikomeye cyane kubera paranoia ya RPF na perezida wayo Paul Kagame ntabwo twatinye kubivuga niko bimeze ariko buriya nzabikurikirana hanyuma niba ngombwa tubabikoraho commentaire
urakoze cyane ashiri rero ikiganiro cyacu ntabwo kiri buze gutinda ndagira ngo gusa mvuge kuri Red Tabara twagiye tuburira abanyarwanda benshi cyane ko kwibaza ko ukorana na leta y'u Rwanda izaguha protection izakubera umutaka uba wibeshye cyane ejo bundi abantu bamwe muri Red Tabara bagiye kwisanga basanga leta y'u Rwanda yabagambanye na iravuga ngo nabyirangiye kubivuga mu buryo butari bwo ntabwo nzi ko ari abagambanye ahubwo yarabahemukiye kuko bari barababeshye ndabizi ko bamwe muri bo bagiye babahana ibyangombwa byo kubakingira byo kubaproteja ngo babone uburyo bakora za movement ziri libre mu gihugu n'ahandi nk'abantu bari batazabazwa n'ubutabera cyangwa se nako inzego z'umutekano ibyo bakora ariko harageze ko babagira ibitambo barabatambye babajyanye mu Burundi ariko nibyo navuze mu kiganiro cy'ubushize leta y'u Rwanda iremeye ifasha abantu 19 ni nkaho ifite umujinya ati kuki mwatwe expose ariko abo bavuga ko bafite uruhare mu bintu byo gushaka gukora kudeta ibyo kubera ko bazi ko byazana evidence byazana ibimenyetso byinshi cyane mu gihugu cy'u Burundi bakamenya uruhare rwa leta y'u Rwanda muri biriya bibazo ntabwo ashobora kubakoraho bana bivuze ku mugaragaro batireka reka batabo bantu ntabwo twe tugenderaho n'amategeko mpuzamahanga kavuga uti harya mujya gushimuta mutabazi amategeko mpuzamahanga mwashingiyeho na yayo mujya guhitana mujya kwica karegeya mu South Africa amategeko mpuzamahanga mwareireyo na yayo mujya kujya mu bihugu hirya no hino mujya gutata gukora ubutasi mu bantu batandukanye amategeko mushingiraho y'impuzamahanga na yayo ibyo ni ibibereka yuko FPR kwire guhabwa akato n'abantu bose abarundi abanyarwanda bagande abantu bose bashaka gukorana nayo barebe uburyo ikora ifite modus operandi ariko yakoze ku bintu bya FPR ubwo ndashaka kuvuga nako ku bintu bya birabyo muri Congo bya Laurent Nkunda bya RDC RDC Goma M23 n'izindi nkizo zose yagiye gerageza gushyigikira ingero ni nyinshi cyane nta bantu leta y'u Rwanda ifitiye impuhwe nta revolution zishingiye ku burenganzira bwa muntu iharanira nkuko abivuze ashire na bantu bameze nk'aba mercenaires no mu gihugu cyabo baracyameze nk'aba mercenaires nuko bitwara ibihe byose kandi nta yindi mpamvu nuko bagize babaye babana bavuna muhe bakongezwa undi nagiye mu muri gahunda zindi twaratangiye kubona abasirikare b'u Rwanda bajya muri Mozambique narabivuze ntabwo ndubisubiremo ariko iriya behavior y'ubumercenaire igaragarira muri ibyo bintu byose pratique za leta y'u Rwanda kubona abantu bajya muri Mozambique kujya kurinda societe za Total z'Ubufaransa cyabajyanye na buriya bucuti bwihariye bwagiye bugaragara hagati ya guverinoma y'u Faransa ni ukubera impamvu za ekonomi n'inyungu bashobora kurengera zabo narabyumvise nakurikiye amadokumentaire menshi nakurikije ubushakashatsi bwinshi bwakoze kuri iriya konfuri yo muri Mozambique ni hariyo societe ya Total icukura ibitoro iyo sosiyete ngo ifite abasirikare 750 batangwa na Mozambique ariko ngo kenshi babibereye muri icyo kigo gusa aho bakorera guproteja inkengero zayo aho kugira ngo mbese bashobora no kujya guhashya umwana bazanye abanyarwanda shire niwe utumye mvuga ibintu by'ubumercenaire abantu bitwara nk'abamercenaire no mu gihugu cyabo bazana abanyarwanda bo bagomba kugenda buhumyi bakajya kurasana n'imitwe batazi na ideoloji irwana biriya bintu biteye ubwoba kuko ubundi nubwo waba uri umuhanga mu kurwana gute udafite intelligence udafite information ya kuri ku mwanzi wawe urwo rugamba ruragora ariko kubera ko ibyo bintu byose leta y'u Rwanda itabireba nta burenganzira bw'umusirikare nta uzabazwa impozamarira nta uzishyira impozamarira murabizi ko abantu benshi bagiye bagatikira muri Congo bagashirirayo imiryango yabo n'uyu munsi no kubabwira ko umuntu wabo wapfuye nabwo ni ikizamini ushobora no kujya kubaza bakaguhitana ashire biriya bintu biriya bukarampenge buteye ubwoba kubona abanyarwanda kwihangana ibintu nka biriya bikaba uyu munsi ejo bakongera bakajyana abasirikare ahanaha muri Centrafrique bakajya muri Mozambique ejo bundi zumva bajyana ntabwo ari baba casque bleu ntabwo ari bo abo bantu bose ibihugu birabatanga bigafatanya kurwanya ibintu by'iterabwoba n'ibindi n'ibindi ariko ndagira ngo ngira abanyarwanda kubona ingabo zabo zishobora gufata inzira zikajya mu gihugu badahanye imbibi atari kuvuga ngo barakumira intambara ziza mu gihugu cyose ziterwa n'abo bantu bakaba ari ibintu ministre w'ingabo chef d'état major w'ingabo umuvugizi wabo ajya hariya akajya ku briefing ngo twarwanye hari abantu bamwe bacu bapfuye hari abakomeretse twaguye muri ambuscade nta muntu ushobora kubaza ati amasezerano mwasinyanye akubiye kuki mufitanye amasezerano bwoko ki birababaje cyane ashire nicyo nagira ngo nsorezeho ibindi biganiro byacu zakomeza kugaruka kuri ibintu ni ibihoraho reka niba ufite commentaire isoza naguha akanya kagufi sino utayifite twasoza ikiganiro cyacu
ni commentaire ngufi ndagukora Jean Paul kuri ibyo uvuze ariko ndabijyanisha n'ibindi byose twaganiriyeho mu byukuri turategekwa n'igitugu gikomeye cyane ndengakamere uko abantu bamwe bakirebera cyangwa se baceceka niko kizakomeza kugumaho ariko kugumaho kwacyo niyo maherezo y'abo bantu bose bakirebera kuko bohereje abana muri Mozambique barimo gupfira hariya muri kira gihugu nta masezerano hari afatika bararwana n'abantu batazi bararwana n'abantu bitwa ngo n'abantu bakoresha iterabwoba bajya gutanga amaraso yabo bagomye gutangira igihugu cyabo bakayatangira igihugu cya Mozambique ku nyungu z'abantu bwabo ku nyungu bwite z'abantu ntabwo ari inyungu z'abanyarwanda bose ibi ngibi gukomeza kubirebera ni ukuvuga ngo bigumyeho niba batazagutwara n'umwana wawe bazamutwara nawe mujyane muri Mozambique cyangwa muri Togo cyangwa ahandi hantu nawe agenda agirwe business bakomeze bunguke amafaranga yabo niyo mpamvu tubirwanya niyo mpamvu twahagurutse ntabwo badufite kandi tuzi neza ko ibi bintu bizageraho bikavaho ntabwo ari ibintu bizaramba nako narangirizaho Jean Paul murakoze
reka ngushimiye kandi ashire kuba wabonye aka kanya ukakigomwa tukaza kongera gufatanya ikiganiro wakoze cyane ndetse nongere nshimira abakunzi ba Radio Iteme aho muri hose n'abakunzi b'ikiganiro igihe n'iki by'umwihariko mugire ibihe byiza naho ubutaha mu kiganiro uyu munsi cy'ejo bundi
Tattoo, who are a